Angithokoze ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Dudes. Abantu abaningi abahle banendlela abanayo yokuphila okuphakade edidekile. Abanye baye bethi angiyena umuntu omubi kangako, ngizoba right. Bese abanye bathi ngakube ngiyophetha ngisemuhle ngokwanele. Ngiyakuzwa. Ngakube umuhle ngokwanele? Mina cha, hayi, anginjalo. Futhi angisoze nganjalo. Ngizwe kahle. Angiyena umuntu omubi. Ngiphila impilo enhle neqotho ehlelekile. Engikholwa ukuthi iningi lethu linjalo. Kodwa akekho noyedwa kithi ophile enhle kakhulu ngokuka uNkulunkulu. Sonke sonile sisilalelwe inkazimulo yakhe, yizinga lakhe liphakemeyo lokuphelela koqobo. Futhi ngakho uJesu weza ezele mina nawe ukuzosifela kuleso siphambano, ukukhokha inani elalifuna ngobulungiswa bukaNkulunkulu ukuba avuke ukusinika isipho sempilo entsha la emhlabeni, kanjalo nobukhona phambi kwakhe inginaphakade. Sikubamba kanjani konke lokho? Ngokusebenza kanzimanyana, ngokuba umuntu omuhle, nakho ngamazwi kaJesu uqo. NgokaJohane 5 verse 24. Ngiqinisile ngithi kini, ozwi izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akayi kwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Siyibamba impilo enginaphakade ngokukholwa kuJesu, ngokholo ngenani alikhokha kuleso siphambano, ngokholo lokuthi kahlehle icala lethu nokwahlulelwa okusifanele kwawela kuye, sesinokuphila okunaphakade. Ngiqinisile ngithi kini, ozwi izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akayi kwahluleleni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni ngokho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677 06 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.